Kuja mu biroto, come to reality. Come rest it. Yoko la vyata na mukono siku kweka. Following a baby jambo naking. Newe batu nulote viru mabaya ye. Pakipande kiss kubebe kolonisti. Ndi mwana wa mami, olishe na chadati. Ndishe na chadati, oli mwana wa mami. Baby boy, come for reality. Katinzu no tom fisa. After now, ends on Davisa. Baby, come to me. Ay, 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 honey. Ay, 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 come to me. Ay, 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 darling. Ay, ay, ay,
I'm rested.
Woman, if you're done. Rested. Baby boy, I'm rested. Siku kweka following a baby jambo naking. Newe batu nulote viru mabaya ye. Pakipande kiss kubebe kololisti. Ndi mwana wa mami, olishe na chadati. Ndishe na chadati, oli mwana wa mami.